Bitlicious Michigan and a parliament patient. The year 2009. Mr. Booth, I'm Zito. Eskiza, you Tulengia yahu, tukadunda gugu. Tukachunguza mazimgani wangugu. Yes, mwanangu ye yameona nuru. Judah, hana roho chungu.
Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangugu. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangugu.
Kicha kwa mavazi chiwe siri, siwezi nikangoja time zile zara siri. Nyumbani mini rudi nikisha toka kazini. Siyo siri pendo langu kwake mimi nitakiri. Mtu mwenye tabia sawa na ujasiri. Mcha Mungu yani tuseme siyo kafiri. Kwake nimetoshekana sitaki wapiri. Akitaka waza mamia mida mpa mangiri. Mtaani sifa zake zinavuma. Maboys wananyemelea kitaka kuchuna. Sina shida najua hawezi dunda. Ni mtoto mzuri na anajitambua.
Kila sande ako kanisani anaswale. Hana chale, hana bale, hana pile, hana wale. Waze, wakale, no wanda tunaleta hii ya kepate.
Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangu. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Oh, imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangu.
Yuko safi, ana ushirati au matendo mangu. Yes, siku zote ni wangubu. Amejazwa na roho wa Mungu. Kwenye dhambi ya shaku wa bubu. Akikosea Mungu anatubu. Skinner brother, wewe unangoja maono. Muombe sana.
Ibo ibo.
Kwani wali mwengu watakupa maongo.
Baby sahina ina nyeri kwa kina njeri. Tunakumbuka njeri ana mari. Sawa basi ni kampiga pushi. Kumbe naenda na nyuki kwa manyuki.
Oh, imbete nasema.
Oh,
imbete nasema.
Oh,
imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangu.
Oh,
imbete nasema.
Oh,
imbete nasema.
Oh,
imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangu.
Chucky touchdown, hebu sikiza his story. Story, I'm super, yes man, hini ngobi. Show them ana do them ana kila kitu hadi Kristo toka juu hadi chini huwezi kuamini na jaro zake poa huwezi kukosoa wani wanipata mate wani shika poa huu ni edem ningetaka kumuoa na jaro zake kiko set kunje ame invest bible kwenye hand na Christ kwenye chest I think the best will last and the last for the best so watch out you got to end your food in the press
parliament with an agenda.
Jesus Christ.
Oh, imbete nasema.
Oh,
imbete nasema.
Oh,
imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangu.
Oh,
imbete nasema.
Oh,
imbete nasema.
Oh,
imbete nasema. Nakumanja roza manzi wangu.
Oh, ini bunge kamili.
This is a crazy tune.
His Majesty Baba Mzito Mr. Boo. Nimeletwa hapa na Captain yangu. MV Dice Mzee mzima na kuona. It's all about you Jesus. It's all about you King of Kings and the Lord of Lords. Jesus Christ.
Na sina vasi kamili ndani ya hii track.